Radio Pulpit, 657 AM.
Ke tsena go ke le me di sebaretse ba Radio Pulpit ka lebitso le le matla lebitso la Jesu wa Nazareth, your daily companion. La melina ke moruti thata ya ona seleka. Re bala buka ya Johane kgaolo ya bolesome le bone. Ke mana ya bo osome amabedi le borata ro ke ona temana kgolo ya rona. Merta simulla jalo temana ya bo osome amabedi le borata ro John chapter 14 ro bala 16 and 17 e be re bala 26 e bala ga ka tsela ye re bala jalo ka the amplified version. Yona iri 16, and I will ask the Father, and He will give you another comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, and standby, that He may remain with you forever. The Spirit of Truth, whom the world cannot receive, welcome to take to its heart, because it does not see Him. Oh, no. And recognize Him, but you know and recognize Him, for He lives within you constantly and will be in you. Verse 26, but the comforter, counselor, helper, intercessor, advocate, strengthener, stand by, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, in my place, to represent me and act on my behalf. He will teach you all things, and He will cause you to recall, will remind you of bring to your remembrance everything I have told you. Akerapele mudimo re go lebogela letsatsi le re leboga go bolokwa ke wena, go sireletswa ke wena, go tsamaiswa, go tataiswa ke wena. Re lebogela go jarwa, go sikarwa, go rwalwa ke wena kgosi ya dikgosi. Re fa ka mohau lefoko la gago ke le bua le rona ka leone, leina la Jesu Kriste Morena, amen. Ke boe ke dumedise ke le amogele ka lebitso le le maatla lebitso la Jesu wa Nazareth. Setlhogo sa rona, the person and the work of the Holy Spirit, the person and the function of the Holy Spirit. Gore o tsamaye le motho sentle le tshwantse le dumalane, gore le dumalane le tshwantse le tlhaloganyane le itsane. Gore o nne tsala le motho, o tlhoka go tlhaloganya semelo le mekgwa ya gage ke motho o mofutamang. Re na le tsala ya botlhokwa ya makgonthe, tsala ya tlhogo ya kgomo, a friend that sticks closer than a brother in the Holy Spirit. Mara ka dinako tse dintsi re ikry-a re sa tsamaye pila le ena ka gore re sa mo tlhaloganye. Buka ya Johane kgaolo e ya bolesome le bone ke ga Jesu a simolola go ba prepare, go ba baakanyetsa go tsamaya ga gagwe mo lefatsheng je le ka kwano. O ba baakanyetsa go swa, go tsoga le go tlhatlhoga, a nne ka mo letsogong le le jang la garara. Temana ya ntlha ke ka moo e reng, se tlogeleng dipelo tsa lona di fuduega, dumelang mo go nna le dumele le mo go ntate. Ntlong ya ga ntate go madilo a le mantsi, go ka bo go sealong ka be ke le boleletse. Ke ya gae ko lo baakanyetsa gore ko ke leng ko teng le lona le be ko teng. Wa ba gomotsa, wa ba kgothatsa, o ba ra a re ke tlile go tsamaya, mme a dipelo tsa lona di se fuduege, a dipelo tsa lona tlhe di se fuduege. Mo temaneng ya bolesome le borataro, mo ditemaneng tse di re di badileng, o dira tsholofetso gore ga ke ne ke le tlogela bosiela, bohutsana, bosiwana, ke tla le tlogelela mogomotsi. Rona ba re latlhegetsweng ke ditsala ka loso, ratlhegetswe ke batsadi, brothers and sisters. Jesu a re, ga ke ne ke le tlogela bofutsana, botshiwana, ke tla boela mo go lona, ke tla ba le lona. Jesu a re ke go botlhokwa gore ke tsamae gore mogomotsi motshidisi a tle moya o galalelang a re ke a tlhoka go tsamaya. It will be a loss, but with the loss will come the gain. Ga batho ba ba tsamayang le modimo ba tsamaya ba re tlogela, there's always a gain to it. Jesu a re go a tlhokega gore ke tsamaye gore moya o boitshepatle. E kare Jesu o ne a bara a re, nna ga ke le teng ke na le lona ka nama, ga ke kgone go nna ko mafelong a a farologaneng ka dinako tse di farologaneng. Nama e ntira gore ke nne mafelong le le nosi ka nako e le nosi. Mare ga moya o boitshepo o tla ena, o tla nna le lona ko mafelong a a farologaneng, go sena taba gore loko o ko kae. Se segolo se se fetang seo ke gore o tla nna ka mo teng ga lona. The Holy Spirit will be with you wherever you go, you are at any given moment, but also He will be inside of you. Ke ka mo go leng botlhokwa gore ke le Jesu ke tsamaye gore a mo go ntate a ka romele motshidisi, mogomotsi, mokgothatsi, gore a tla tsamaye le lona tsela, leeto la bophelo. Dipotso tse tharo tse ke batlang go di araba ketse. Moya o boitshepo ke mang? Karabo ya ntlha ke gore ke karolo ya bongwe mo boraro mo bongweng. Sa bobedi, ka ntlha gore e le karolo ya boraro mo bongweng, o lekana le ntate le morwa. Sa boraro, sa bobedi ke gore ke motho, he is a person, ga se selo. Moya o boitshepo, se ka tlhola ntse o re something told me, or the Holy Spirit told me, se ka tlhola ntse o re sengwe se ntheile sare. O re moya o boitshepo o nthetsa re tsamaye ka tsela e, tsamaye ka tsela. Sa boraro ke gore ke mogomotsi, ke nopotsetse o fela, ga se matshwao otlhe a gore moya o boitshepo ke mang. Ke nompa, ke nopotsetse o fela. Bebele ya re ga o e balatla re fela mo bukeng ya Matthew 28:19, re le ba rerele ga ba sokologa le ba kolobetse mo leineng la ntate la morwa le la moya. Ga bebele e re la ntate le la morwa le la moya e tlhalosa gore boraro bo ke bongwe, boraro bo ba lekana, boraro bo ba na le boleng essence e tshwanang, boraro bo ba na le tlhago e tshwanang, boraro bo ba na le maatla a lekanang, ba dira tiro e le nosi. Ga gona tiro e Jesu morwa a e dirang e sa dire ke moya o galalelang, e sa dirwe ke rara. Sengwe le sengwe se boraro ba se bo se dirang, bo se dira mmogo ka gore ba le mongwe. A re tlholeng motho mo setshwanong sa rona go bua boraro. Ga e le gore go tlhodiwa motho mo setshwanong sa boraro, go raya gore boraro bo a tshwana, bo a lekana, boraro bo bongwe. Lefoko le le berekisiwang, the Lord your God is one, the word is homo. Homo eo e raya gore ba tshwana, ba lekana. Ke ne ke re pele ga re tswelela ko pele, o itse gore moya o boitshepo ga se wa ko tlase mo borarong jo, ga a inferior mo borarong jo, ga a ko tlase ga ntate le morwa, o mongwe, o lekana le ntate le morwa. Ke ka moo re kolobetswang ka leina la ntate la morwa la moya o mokgethwa, moya o boitshepo. Ga re tswelela pele, ke batla re lemoge taba ya boraro ya gore moya o boitshepo ke motho. Segaetso ga sena mafoko a lekaneng go tlhalosa. Dipuo tsa rona di no re motho, mare sekgowa sa re person, se sa re human, sa re person. Person se raya gore wa o kgona go bolela, o kgona go nagana, o na le maikutlo, o na le thato. Ke tse dingwe tsa matshwao a gore
We are dealing here with a person, has emotions, can speak, can think, has the will.
Hamoto analidilose, kimo to me obitepo, kimo to was nang, nawase monaming, elimoto amoya, me he is, oswane to weeds, how tamaya limoya obitepo hore, how tamaya le silo, o tamaya limoto, o bebeleakayare, how ye bala bebele, mo booking ya ditiro ya rega ga ba lesekisa ga ba liste go khotla le seka la wara gore le tla bolela le ring le itse gore moya o boitshepo o tla bua ka lona o tla le fa mafoko a maleba gore le arabe le ring moya o boitshepo o khona go bua wa bolela moya o boitshepo ke rata mo temaneng e le ya Isaiah chapter 30 verse 21 Isaiah 30 verse 21 yona e re le tla utlwa lentswe mo ditsebeng tsa lona le re mo go lona tsela ke e tsamayang mo go yone lentswe le tla bua mo ditsebeng tsa lona le re tsela ke e tsamayang mo go yone wa utlwa gore lentswe le ba le utlwang ga ba bone monga lona mare lentswe mo ditsebeng la ka gore go bua moya e seng motho wa madi le nama go bua the person of the Holy Spirit he speaks ke modimo ya bolela ke rata tata temane eo ya gore ga o latlhega go na le lentswe le le gorang le re ngwana ka tsela eo ga se yone ga o latlha tsela ga o sa bolela pila go na le lentswe le re ngwana ka mokeresete ga a bue jalo ga o shakgetse o kwatile go na le lentswe le re ngwana ka itshwarele o mokeresete go na le lentswe le boela ko go wena o kope tshwarelo ga o a bolela pila ga o nagana dilo tse di tsweleng tsele go na le lentswe mo ditsebeng le reng dilo tse o di naganang mokeresete ga a tshwanna go di nagana go na le lentswe le le reng go sebaka o sa ba le bebele ya gago ngwanaka go sebaka o feleleditse thapelo ngwanaka go lentswe le le reng ka mo next o ga gona dijo a ko o tsene ka fale o tsenyeletse go o thuse there's a voice that is speaking in your ears here is the way walk ye in it mo boitshepo o re tsamayang le ene mosolofele gore a bue o re Jesu bana ba me lentswe la me dinku tsa me di utlwa lentswe la me ga rialo Jesu o raya gore ga ba mmone ba utlwe fela lentswe o re dinku tsa me di itse lentswe la me o bua ka lentswe la moya ga utlwa a rialo moya o boitshepo wa bue ke kopa gore jaaka mongwana wa morena o ithute o itlwaetse o solofele moya o boitshepo go bua le wena rona re bua fela ga renke re mofa nako ya go bua mo matshelong a rona ga se selo ga se se tshosa ke motho wa bolela ke tsala ya makgonthe mme o batla gore ka nako tsa mathata a gore a re ke teng ngwanaka tea moko o tla feta he speaks the God that speaks sa boraro se sengwe se se botlhokwa tota ke sa bobedi ka gore he is a person ke se se reng Ephesians chapter 4 verse 30 le se utlwise moya o boitshepo botlhoko o lo tempilweng o lo kannweng ka yena Ephesians chapter 4 verse 30 do not grieve the Holy Spirit through by whom you are sealed he is the seal he is the guarantee he is the deposit of our sonship ke sebelo ke letshwao la gore rona re bana ba modimo ga motho a sokologa Jesu a tsena mo pelong ka moya o galalelang o tshwaiwa ka mo go na le deposit sebelo setempe se se reng o ke ngwanake o
fiwa moya o galalela baby la re a galuitse gore le tembele ya moya o galalela o na le maikutlo. He has emotions, baby la re le sekela motlisa botlhoko go botlhoko gore o itse gore motho o tsamayang le yena, motho o tshelang ka moteng ga gago, motho o tsamayang leeto la bophelo le yena o sensitive, o gentle. Jesu bua mafoko a tshosang a re wa rogakang moya o boitshepo ga a ne a tshwarelwa. Se se rokang roga nna ke le Jesu, mara wa rogakang moya o galalelang. I'll never experience any form of forgiveness. Ke ntse ke re mo go wena o wila fologela jaaka leba mo godimo ga Jesu. Ga Jesu a fetsa go kolobetswa, leba le tlhalosa gore he is gentle and humble, o bonolo mo pelong. Moya o boitshepo is a person. Moya o boitshepo has emotions, o na le maikutlo. Bebele ya ka mo Isaiah 63, bebele mo Isaiah 63, bebele ya re ba lwa le moshe, ya re ga ba lwa le moshe ba moseba ba mua gambe, as they poisoning each other against the spiritual authority. Bebele ya re ba utlwisa moya o boitshepo botlhoko. Bebele ya re Modimo a fetoga maba wa bona. Isaiah 63 verse 10, and they vexed, they grieved the Holy Spirit, and God turned around and became their enemy. The danger of fighting spiritual authority inside the church. Bibele re ka go dira jalo tlotso e neng e bantshitse ko egepeto ya fetoga ya nna maba. Modimo mosireletsi wa bone, Modimo motsamaisi wa bona, Modimo modisa wa bona a fetoga a nna sera, a shakgala ka bogale jwa bogolo, a ba repitlaka ka diketekete. They grieve Holy Spirit. O tlhokega gore o itse gore moya o boitshepo wa tshelang ka moteng ga gago is a gentle spirit and can be grieved. A ka utlwisa botlhoko ke mekgwa ya rona, ke dipolelo tsa rona, ke menagano ya rona, ke ditiro tsa rona, ke mafelo a re yang ko go ona. Go na le mafelo a mangwe ga o tsena ko go ona wa utlwa gore the spirit inside is cringy. Moya wa Modimo ga o itumelela gore ke be ke le molefe. Go na le some people, if you keep their company, wa utlwa gore moya o boitshepo ka mogare ga gago ga wa rata, ga wa iketla. Ke motlotlo e ke the company that ke ditsala tse di go dikologile. Re mo matsatsing a tsoseletso, we have to develop a sensitive ear to the voice of the Spirit. Re tshwanetse re ithute go utlwelela se moya ka mogare a re botsang sona, re be re dire tsotlhe tse moya a re laelang gore re di dire. He is a person, he has emotions. You need to know jaaka ngwana wa gage gore he has emotions. Taba ye nngwe ke gore Bibele ya re the book of Acts chapter 15, Bibele ya re ba be ba kopane mo bukeng ya Acts chapter 15, Bibele ya re ba kopane mmogo, ya re ba kopane ba tshotlha-tshotlha gore ba nna 15:28 the book of Acts, ba etsa dibe ba hatane, baditšhaba ba pholositswe ba amogetse Jesu. Re bereka yang ka bone? A re ba fetola bajuta? A re ba fa sejuta gore ba tshele go ya ka mo majuta a tshelang ka teng, kana re ba fa sekreste na? Bibele re ba kopana ba dumelana gore ee, a re seke ra ba dira bajuta, a re ba ruta fela tse Jesu a re rutileng tsone. Ba seka ja madi a diphologolo tse di suleng, ba seka tsena mo bootsweng, ba seka ja dijo tse di tlhabetseng mewa e sele. Bebele re ba kwala lekwalo ba re ko go ba go bonetse go le molemo go siame mo go rona re le baapostolo le moya o galalelang gore re lekwaleletse di latelang. It seems too good to us and to the Holy Spirit that we may write these things. Ke tlhalosa fela gore o na le monagano wa akanya o na le tlhaloganyo o na tsa karolo mo dipuisanong o na tlotlheletsa dipuisano tsa bona ga ba fetsa go buisana ba tshutse ditshwetso ba re re dumalane rona le moya o boitshepe gore le kwalele jaana. E ka re kereke mo matsatsing a re phela mo gone e ka ba le sebete sa gore ko morago ga kopano ga go swediwa dilo go dira ditshwetso gothe go bonetse go siame mo go rona re le kereke ya Revival Baptist kgotsa Social kgotsa Faith Mission kana Assemblies of God kgotsa Lutere kana go siame mo go rona gore le moya o boitshepo gore re tlhophe ba gore ba etelele kereke pele go siame mo go rona le mo boitshepo gore re thome go aga kereke re go bonetse go siame mo go rona le moya o boitshepo gore re tseye tshwetso ya mofuta o. The church has to go back to that place where it can say it seemed good to us and to the Holy Spirit that we must write the following to you, the saved, the born again Gentiles. Ona le tlhaloganyo mo ya o boitshepo wa nagana sa boraro ke gore o na le thato mo ya wa galalela Bible ya re ga o e bala the book of Corinthians Bible ya re o re fa dimpho go ya ka thato ya gago go ya ka foo a ratang ka teng. 1 Corinthians chapter 12 verse 11 o re fa dimpho go ya ka tsela ya a ratang ka teng go ya ka tsela ya batlang gore abela dimpho. Ba bangwe ba fodisa balwetse, ba bangwe ba rapela ka diteme, ba bangwe ba ranola diteme, ba bangwe ba koba matimona, ba bangwe ba na le dimpho tsa tumelo. Moya o boitshepo o re fa ka mo moya o boitshepo a nyakang a batlang ka teng a re e tswale ka mokgwakeo. Bebela re ke tla le romelela mogomotsi motshedisi moya o galalelang lefoko le la motshedisi the word comforter mogomotsi ke motho yo e reng ga go le botlhoko a tlose peini ke motho e reng ga o imetswe a go thuse go rwala boima ke motho wa re kgomotsang ke motho wa re wetsang matswalo ke motho wa didimatsang diphefo mo tseleng ke motho wa reng ga re sa tlhaloganye a boima foko a netefaletso words of affirmation words of encouragement words of reassurance a gore mo pelong mogomotsi ke motho wa go tshedisang wa didimatsang moya o kgarakgatshegang wa didimatsang tlhaloganyo e na le dipotso tse di senang dikarabo. Mogomotsi ke motho e reng ga pelo e ratharatha e tshwara kwa e tlogela a tlise kagiso a tlise boiketlo a tlise go ritibala ke mogomotsi o re ke a tsamaya ke tla le romelela mogomotsi moya o ga ke le tlogele bosiwana ga ke le tlogele bohutsana ke tla le romelela mogomotsi o tla le thusa to be composed in the midst of the storm. Mogare ga diphefo o ska latlhegelwa ke tlhaloganyo mogare ga mathata o ska latlhegelwa ke boena mogomotsi o tla go tshegetsa a go rwale ga ke senyegile o ntshisa gore ke boelwe ke bonna ke boelwe ke tlhaloganyo ke mogomotsi o busetsa pelo manong ka dinako tsa phitlhagano ka dinako tsa mathata ore ga ke ne ke letlogela le le nosi ke tla le fa mogomotsi o se re se fela tseleng e ke tsamayang go latlhega ba bangata empa nna ke na le Jesu ke ena monga tsela wa nthwala wa ntshikara ga ke imetswe Jesu o tlosa merwalo ka maatla a moya o galelang magetleng a o tlosa joko o fokotsa boima jwa tsela Jesu ke tla le romelela mogomotsi
ena o tla le gomo tla o tla le rwala o tla di di mata maqhupu le di phefo o tla di di matsa dintelo o tla tlotsa pelaelo pelong a tlose poifo pelong a re mo go nna nxaye ngwanaka a re mo go nna iketle ngwanaka ikhutse mo go nna he ga re banosi ga re a latlhega e re ka ne re latlhegetswe ke ola le ola maare ga re nosi ga ke ne ke letlogela fela ke tla letlogelela mogomotsi motshedisi moya o galalela ba ga itse rena le tsala rena le tsala he will cheer you up he will lift you up from the mire clay he will plant your feet on the solid rock that is called Jesus he will never leave you nor forsake you he will never turn his back against you he will be your counselor and your advocate and your intercessor We are never alone. We are never forsaken. We are never abandoned. We have the comforter. Ke ne ke re ka mafoko ao ke re mogolona ka ofela. A re tsapa entsela re itse gore ga re nosi. Wa konya konya. Ga o bula wa tsena. A je le wena o je le ene. A go thuse mo leetong la bophelo. Ne ke re mo go wena a tamela tlhe se motswa le le ko ntle se tsamaye leeto e kare ga gona tsala e ka go tsamaisang leeto leina la gagwe ke moya o galalelang ke re rapele re ya go leboga kgosi gore ga wa re tlogela re le nosi o re tlogetse ka moya o galalelang gore a re thuse a re rwale a re jare a re lwele a re tlhabanele a re fenyetse a re fetise le mo go sa fetege re a go leboga re thuse re amogele thuso ya moya o galalela a re tlhatlhe a re etelele pele a ne le bone tseleng ya rona le ne le le maatla la Jesu Kriste re a leboga re a galaletsa le ne le ga go leboga ka go sa feleng amen ke lebogile bagaetsho re kopana gape mo baking e tlang same time same place and please keep the faith
one vision one voice one message radio pulpit 657 am and 729 cape pulpit impacting lives from Gauteng to the cape
The search continues for top quality South African Christian music. If you are a new artist or releasing a new CD, then send it to Radio Pulpit. For more information, please visit the Radio Pulpit website. That's www.radiopulpit.co.za. Or phone us during office hours, 012 334 1200. Radio Pulpit, your daily companion.
You and 657 AM and life, a winning team on the road to eternity.